mide lumo kalabankura damal boutique mo kolantereji mo nirte juude yeyete le boutique o masiriji kewdi rewbe fayeto worbe ana sindi don kolantereji kewdi goddi hono nyaaje bifolde ana sindi don jeydo nukku o doni kanko maria dambele golliro juude mudum ana haltanamem hudum sabi o yidi gollangal
fofe kono la
mimine yidi sanne golle masiriji dou sabi so natim en ngal gollal yalla hunjunde hore fina tawam meden mudina masiriji ko heewi hono jawe juude dormaaje fayottaade kanye ko wattete e noppi e nannan muudum mi wonde torraaji sattude seedan le ngal gollal leydi Mali sabe samoji kilen en wala
padi ko daw yo mudino loode jala sagu anal circle bankas region Banjangara wi gollal mako ngal yo tawangal no ina mako o tawri dum wi le nyaloma hande o ana tiidi sanne heewule loope di o way wadirde golle mako o fa gasa
mi tabbo ko sugi ngoko
no mi yani otte leydi nin faade ladde mi warme jibira do e jian sumi ina de pende mede heba hen huune arano mede way yehude ladde helda ledde no mo muuyi mi warme ngal gollal ga nyol man handen sun wala wotrooji ana tiidi fa wotro gota handen sun wala bud budnire heba taken mi way mu inde pende sappo ma pende noge le nyol man goto
muso dambe yo nokku utaru ila 1998 ko bure rawbe le temdere chapan joyom be jeta bindi nandu jaltube ekol hawti lehem lami do nokku o doni kanko mariam dambele o holiti wiide sabi golle juude doni artisana rawbe le gombe don be fu ana wawani hore mu en
samu gani ko
ana buru dub nogay walla amende ando me faabe ken rawbe fa heewi ko hibi yaade fa leedi France leedi Espagne leedi Etats-Unis so an lengal gollal ana yaafi jaati heba visa le ministère artisana mede yela fa hanen faabaade yimbe heewbe le ngal gollal yalla be heba hen alma saddaaji mebbe
gawdo do rewbe ana wada golle artisana o sanni nga be jidi gouvernement leedi amendi faabo be le gollal mabbe ngal nom holitiri wiide Fatoumata Kane Draman Maiga ardi be centre mo be noddirta al dawla
ay wajiri kur
mi wonde tortaji fa heewi sabi jamaara ana beedo yaade mede yidi fa hanen jabbaade rewbe yogaabe me faabaade en ga me wala bawde dou sabi dun
kirga baganga no ishano irshe
wala fu politique itado ni lidi amendi fa faabo rewbe le gollirobe juude mudum tawede majjum fu suudu ministre kumani do fina tawa kan artisanal lidi amendi ka holiti wiide ana faabo be do rewbe le ele jande kan hokkude dum jawdi nam holitiri wiide daha nyas kanko ni ardi do artisanal lidi amendi
nam jogino do projet goto wiite pdsa on walli rewbe ha heewi be ngara joni be jigi ligade be ngala kalis be bama nyamande don ɓe jaha ɓe liggoyo soɓe liggoyima noon ɓe gara ɓe joɓa ɓamɓe adan ɓe calima yobde donc soɓe calima yobde ne adda tampere no feewi gati soɓe joɓani e ha hande wallude rewɓe timmani lewru joni rewɓe capanɗe nayyo giwi Maroc formation ɓe jii formation ko rewɓe ñootoɓe ɗum foof ko wallude rewɓe pour ɓe mbawa ha hande liggade
andinde tan wiide ko heewi rewɓe le golliroɓe juuɗe mu emne leydi amen di fuu ene wi hoore muɗum en woni won kiɓɓe yarde yesso le gollal ngal fa heeɓi jeenariji urde to kana koɓe leydi